manako te orokohanga o te māramatanga.
He terenga mō teatea, ka rewāke i tōna pai ko te ingoa o te hōtakara, ko mō te ātea, the art of mō teatea. Āku a Waimarie Mātau i te hautanga mai o te kaiwhakaputa o te terenga rā, anō reira māna e whāngai mai i te whānuitanga o tēnei kaupapa. Kia whakawhiti arorangi atu, kia te kaiwhakaputa o te terenga nei, kia Casey Carr. Tēnā koe.
Kia ora, tēnā koe.
Ngā mihi nui. Casey, hei whakatūwhera. Ia tāua kōrero, tēnā whakamaramahia mai tō terenga mō te atea o mō te ātea, the art of mō te atea.
He hōtaka hau, e roa ana te wā ka whakamahi mātou i tēnei āhua ono tau, e mahi ana kia pēnei te āhua o te hōtaka. I ngā tau i muri rā i whakaro mātou, he aha tētahi momo ka whakareka ai ngā mō teatea ki ngā taiohi, i te mea i tono mai a TMP mō ngā hōtaka, mō ngā rangatahi taiohi. Nō reira i te whakaro mātou, no nehe rā ngā mō teatea nō naia nei, ngā paki waituhi, nō reira tērā pea me hono i ngā mea e rua, ka whakareka i ngā kōrero o roto i ngā mō teatea mō te hunga taiohi rangatahi.
Tēnā koe, ia koe e kōrero nei mō te orokohanga mai o te hōtakara. Tēnā heaha ngā mea kā kitea kā rangona rānei e te tangata kā mātaki atu?
Ki au nei ko ngā mea pai, ko ngā mea rawe, ngā mea kare anō kia kite ko ngā tuhinga. I te mea i tuhi mātou, i tō mātou a Māori. And ko te nuinga o ngā pikitea o roto, kare anō kia kite a kanohi nei, ka kite a wairua, a auaha nei i a mātou e whakarongo ana, e waiata ana i ngā mō teatea. Engari, ko te mea hau no roto i tēnei, nā, ko tā pikitea i nāinei. And etahi o ngā pikitea he ua te whai whakaaro, you know, ina ka mate te tangata, te āhuatanga o tana wairua me ki, ina ka tahi anō ia kia mate, kei te mau tonu i ana ringa, ka aha, tana mata, wera atu, he ua te kemi whakaaro mō era āhuatanga.
Ai, i ki mai koe ko te tōtō i te rangatahi tētahi o ngā aronga i a koutou e waihanga nei i te hōtaka mō te atera. Tēnā heaha i hiahia ai koe ki te whakamiramira i ngā mō te atea mō tōi hōtaka.
I te orokohanga i te timatanga ai ko ngā rangatahi, ko ngā taiohi, ngā mea i hiahia tēnei e mātou te whāngai atu i ēnei. Engari, ēnei rā i te mea, you know, kei te huri te ao mō tātou katoa te ao Māori. Nā, ko te mahi o tēnei hōtaka, he mea whāngai atu ki te ao katoa. E te mea, you know, he kupu hauraro whakapākea te katoa, te hōtaka ka taia te katoa i te mātakitaki me te rongo, me te kite i ngā āhuatanga i tō tātou ao Māori me ngā pikitea, me ngā āhuatanga, me te wairua, te Māori i puta i roto i ngā mō teatea.
Ai, i a koe kōrero nei mō te ao e huri ana i tāna huri. Kaore kore he nui i puta, nō reira he whakawhāiti i te rapuna. Hea tētahi akoranga i akongia e koe mō ngā mō teatea rā?
Moku ake ko te rere kētanga o ngā mō teatea, ko te pātere, te tangi apakura, te oriori, era mea rere kē me te āhuatanga o ngā kaitito i a rātou e kōwhiri ana ko te hea te mea pai mō tō rātou tuhinga. Nō reira, i tino ako mātou, wow, mena ka pēnei ngā kōrero, pai noa kia tiki i ngā tangi pera i te tangi apakura, ori te ana ki te tangi a te kuia, mena ka waiata koe ki te tamaiti, nā me tiki i ngā rangi no te oriori, mena ka hehea te whakareka ki te hunga taiohi me tō rātou tū ki te ātāmira, te rāpia me kimi pātere. Nō reira, aua āhuatanga i akona e mātou i a mātou e ui ui ana i ngā kaitito en he rawe. I te mea, i te tīmatanga, me pono aki kori i te whakaro au, oh yeah, mō tētea te katoa. Engari i a mātou e ui ui ana, we're like, actually, te maha o ngā mea rere kē, te maha o ngā kaupapa no ia, you know, no ngā pupu, no ngā rangi, wera atu, so he tino pai tērā.
Mā, kia ora, e nōu e whakawhāriki nei i ngā akoranga i pupu ake mōu. He hapea tētai āhuatanga i pūkana mai ki a koe tētai āhuatanga hou. Kōrero ohorere rānei i rangona e koe i a koe kohi-kohi kōrero ana mo te hōtakara.
Pātai pai. Nā mea ohorere. E roto i ngā kōrero, ngā kaitito kari, te tino ohorere i roto i o rātou tuhinga. E te mea, kei te mōhi o rātou pukenga. Mena he kaitito mō te atea koe, he pukenga tau. Nō reira, nō mātou te waimari e te noho me te rongo i o rātou kōrero, i o rātou whakaro, i tūpau mātou, i a mātou e rongo ana ki ngā kōrero. Tētahi mea, i te mohia mehe mehe ohorere, but ina ka tai atu ki te wānanga mō te paki waituhi me ngā tuhinga, you know, i ui ui mātou i tētahi ko tāna mō tētea e pāna ki te whakamōmori. Nā ka noho mātou me te pepa, me te pene, me tō mātou, me pēhea te tuhi tēnei, me pēhea te tā. And i wānanga mātou i te mea he tino ua ua tērā. Nō reira, i te mutunga o ngā wānanga, i te mutunga o ngā tau kua pahure, ka kite au i ngā pikitea, me taku aroha nui ki ngā pikitea, ki ngā kōrero, ki ngā mōteatea, i te mea he tino Māori. He tino Māori ngā whakaro, ngā ringa toi, oku ringa, oro, puoro, te katoa he Māori rawa ngā whakaro, nō reira. Kia e ko te mea tino rawe, te mātaki i te hōtaka me te whakaro ana ko tō tātou ao Māori tērā.
Tēnā koe, nōu e whakamiramira nei i etehi o ngā uauatanga i a whiakongia. I a koutou waihanga nei whakariterite nei i te hōtaka rā. Tēnā, hezi hianga o Tūmanako Nui, mā te marea kwa whai wāhi mātaki ki te hōtaka rā.
Ia te wā ka tuku au i tētahi hōtaka hau, he e tēno a mai mai. I te mā, ko tō mātou hehia ka whatamana i ngā tuhinga o ngā kaitito, i ngā mahi o ngā kaimahi, i ngā, you know, te maha o mātou oroto i a Takitini Productions i tohain i tohua i ētahi mahi hoatu i tuku i o mātou mahi pūkenga ki roto i te hōtaka, nā, ko te hiehia ka whāngai ki te ao, and he rawe ki te ao, he tika ngā kōrero, he Māori ngā kōrero, nō reira, ko te hiehia nui he pai te hōtaka ki ngā tai ohi rangatahi i te mea ko rātou ngā mea i whai nui ana. But yeah. Kei te ao mai mai tonu i te mea he mea hau, pera i te whānau pepi. E ono tau i, you know, noho ki te kōpū i nā nei, hei te praere ka whānau mai, and we're like, mehe mea he pepi a tahua, anu anu, aua. Kei te ao mai mai, engari, hei te praere marunga i Māori Plus, hei te warukaraka i te ata, ka tukina te katoa marunga i Māori Plus. Nā, hei te pōparaere marunga i a whakata Māori. I a pōparaere, hei te hāwhipahi, te whitu. Ai.
Ai, mihi ana, tēnā koe, i tō whāngai mai. I ngā pito-pito kōrero mō te wā ka puta, ki whia anō hoki te hōtakara e noho ana, e mihi ana. Kua pau ki a tāua te wā, Casey, mihi ana mōu i whakawātea i a koe anō ki te kōrero, ki te whāngai hoki i te whānuitanga o te hōtaka nei. Casey Kā, tēnā koe.
Tēnā koe.